Upoko te kau. Ka whakaakoa ihu mō te whakarerenga. Nā ka whakatika ia i reira, haere ana ki ngā wāhi o huria ki tērā taha o Horano. Nā ka huihui mai anō ngā mano ki aia, ka whakaakoa anō ia i ā rātou, ko tāna tikanga hoki tērā. Nā ka haere mai ngā parihi, ka ui ki aia. He mea tika rānei kia whakarere te tangata i tāna wahine? He whakamā tautau hoki mōna. Nā ka whakahoki ia kā mea kia rātou. He aha tā mohi i mea ai kia koutou. Kā kī rātou. I tukua e mohi kia tuhituhia he pukapuka whakarere kia whakarere ai. Nā ka whakahoki ia ihu kā mea kia rātou. Nā te pakeke o koutou ngā kau i tuhituhia ai e ia tēnei kupu ako kia koutou. I te oroko hanganga ia, i hangā rāua e te atua he tāne, he wahine. Mō kone ka mahu e i te tangata tōna pāpā me tōna whaia, ka piriki tāna wahine, hei kikokiko kotahi hoki rāua tokorua. Nā heoi anō tō rāua tokoruatanga, engari kotahi anō kikokiko. Nā ko ā te atua i hono ai, kaua e wehea e te tangata. Ā i te whare kā ui anō āna ākunga ki āia ki taua mea, kā mea ia, kia rātou. Ki te whakarere tētahi i tāna wahine, ā ka mārena i tētahi atu, e pūremu ana ia, e hara ana ki tērā. Ki te whakarere hoki te wahine i tāna tāne, ā ka mārena tia ki tētahi atu, e pūremu ana ia. Ka manaaki tia e ihu ngā tamariki no nohi. Nā ka kawea mai ki āia ētahi tamariki no nohi, kia pā ai ia ki a rātou. O tira ka rīria e ngā ākonga te hunga nāna i kawe mai. Nō te kitenga ia o ihu ka riri, ka mea ki a rātou. Tukua ngā tamariki nonohi kia haere mai ki āhau. Kaua hoki rātou e ārai atu. Nō ngā pēnei hoki te rangatiratanga o te atua. He pono tāku e mea nei ki a koutou. Ki te kāhore e rite te tango a tētahi i te rangatiratanga o te atua ki tā te tamaiti nohi nohi, e kore ia e tomo ki roto. Nā oko oko nā ana rātou e ia, whakapākia iho o nā ringa ki a rātou, manaaki ti ana rātou. Te tangata whaitaonga. Nā iāia e haere ana i te huarahi, ka oma mai tētahi ka tuku iho i ngā turi ki āia ka ui. E te kaiwhakaako pai, me aha ahau ka whiwhi ai ki te ora tonu. Nā ka mea a ihu ki aia, he aha ahau i ki ai e koe he pai. Ka hore tētahi i pai, ko tahi anake, ko te atua. E mātau ana koe ki ngā ture. Kaua e pūremu, kaua e patu tangata, kaua e tāhai, kaua e whakapai teka, kaua e kaiā, whakahonore tia tōu pāpā me tōu whāia. Nā ka whakahoki tērā kā mea ki āia. E te kaiwhakaako, ko rite katoa e nei mea i āhau no tōku tamariki tangāke. Nā ka titiroa ihu ki āia, ka aroha ki āia, kā mea ki āia. Ko tahi te mea ka hore nei ā koe. Haere, hokona au mea, ka hoatu ki ngā rawakore, ā e whai taonga koe ki te rangi. Kā tahi ka haere mai, ka aru i āhau. O tira, ka tuku tōna mata i taua kupu, ā haere pouri atu ana, he maha hoki ōna taonga. Nā ka tiro tiro a ihu, ka mea ki āna ākonga. Anō te whakauaua o te tapoko o te hunga taonga ki te rangatiratanga o te atua. Nā ka mīharonga ākonga ki āna kupu. O tira ka whakahoki anō a ihu, ka mea ki a rātou. E tamama, anō te whakauaua o te tapoko ki tō te atua rangatiratanga o te hunga e whakawhirinaki ana ki ngā taonga. E rangi, te haere o te kāmera rā, te kōwhā o te ngira, he mea takoto noa. He whakauaua rawa ia te haere o te tangata taonga ki roto ki te rangatiratanga o te atua. Nā rahi rawa tō rātou miharo kā mea kia rātou anō. Ko wai rā e ora. Nā ka titiroa ihu kia rātou, kā mea. E kore tēnei e tāia e te tangata, ki te atua ia kā tāia, e taia hoki ngā mea katoa e te atua. Kātahi ka anga apita ka mea ki aia. Nā kua mahue nei ia mātou ngā mea katoa kua aru nei ia koe. Nā ka whakahoki ia ihu, ka mea. He pono tāku e mea nei kia kūtau. Ki te whakarerea e tētahi tangata, he whare, he teina, he tuāhine, he whāia, he pāpā, he tamariki, he māra, he whakaaro nōna ki āhau, ki te rongopai hoki. Inā, tātakirua ngā mea e riro i āia, i tēnei wā, he whare, he teina, he tuahine, he whāia, he tamariki, he māra, me te whakatoi. Ā, i te ao mea ke puta, he ora tonu. He tokomaha ia ō mua e waiho ki muri, ko ō muri hoki ki mua. Ngā kōrerotanga a ihu mo tōna matenga. Nā i te huarahi rātou e haere ana ki Hiruhārama, me te haere ano a ihu i mua ia rātou. Nā e mīharo ana rātou, e arumataku ana. He oi ka mau anō ia i te tekaumārua ka anga, ka kōrero ki a rātou i ngā mea mea ake pā ki aia. Nā, e haere ana tēnei tātou ki Hiruhārama. Ā ka tukua te tama a te tangata ki ngā tohunga nui, ki ngā karaipi. Ka kia e rātou ki a mate. Ka tuku hoki rātou i aia ki ngā tauiwi. Ka tāwai aia. Ka tuwhaina. Ka whiua. Ka whakamatea. Ā i te toru o ngā rā, ka ara. Te inoi a hemi rāua kohoani. Nā ka whakatata mai ki aia a hemi rāua kohoani ngā tama a hepiri, ka mea. E te kaiwhakaako, e hiahiana māua kia meatia e koe tā māua e inoi ai. Nā ka mea ia kia rāua. He aha tā kōrua e hiahia ai kia meatia e ahau mā kōrua. Ka mea rāua ki aia. Tukua kia māua kia noho, tētahi ki tōu matau, tētahi ki tōu maui, i tōu kororia. Nā ko te meatanga a ihu kia rāua, ka hore kōrua e mātau ki tā kōrua i inui nei. E āhei rānei kōrua te inu i te kapu ka inumia nei e ahau, kia iriiria ki te iriiringa ka iriiria nei ahau, ka mea rāua ki aia, e āhei anō. Ka ki atu a ihu kia rāua. E inu anō kōrua i te kapu ka inumia e ahau, e iriiria kōrua ki te iriiringa e iriiria ai ahau. Tēnā, ko te noho ki tōku matau, ki tōku maui rānei, e harai te mea māku e ho atu, engari ka riro i te hunga i whakaritea nei mō rātou. Ā, nō te rongonga o te tekau, ka anga ka riri kia hemi rāua kohoani. Nā karangatiana rātou e ihu ki aia, ka mea ki a rātou. E maharana koutou, ko te hunga e ki ana he kāwana no ngā tauiwi, hei whakatupu rangatira ki a rātou. Ko ō rātou tāngata rarahi hoki hei akiaki i a rātou. O tira, e kore e pērā i roto i a koutou. Engari ki te mea tētahi kia whakatupu tangata rahi i roto i a koutou, me whakatupu kaimahi ia mā koutou. Ki te mea hoki tētahi o koutou, kia whakatupu tino tangata, me whakatupu pononga ia mā te katoa. Ki hainei hoki te tama a te tangata, i haere mai kia mahi a he mea mana, engari kia mahi ia, kia tuku hoki i aia kia mate, hei utu mō ngā tāngata tokomaha. Ka whakaorangia e ihu a paratimiuha he matapō. Nā ka tai rātou ki Heriko. Ā, i aia e haere atu ana i roto i Heriko, rātou ko āna ākonga me te mano tini, e noho ana a paratimiuha, tama a timiuha, he matapō, i te taha o te ara ki te tono mea mana. Ā, i tōna rongonga ko ihu o Nahareta tēnā, ka anga ia, ka karanga kā mea. E ihu, te tama a Rāwiri, kia aroha ki a hau. Ā, he tokomaha ki te riri i aia kia noho puku, he oi tino rahi ake tāna karanga. E te tama a Rāwiri, kia aroha ki a hau. Nā ka tū a ihu, kā mea kia karangatia ia. Ā karangatia ana e rātou te matapō, kā mea ki aia. Kia maia, whakatika, e karanga ana ia ki a koe. Nā ka whakarerea e ia tōna kākahu, ā whakatika ana haere ana ki a ihu, nā ka oho a ihu ka mea ki aia. He aha tāu e hiahia nā kia meatia e ahau māu, ka ki te matapō ki aia, e te ariki kia titiro ahau. Ka mea ihu ki aia, haere, nā tōu whakapono koe i o rai. Nā titiro tonu i hoia, aru ana ia ihu i te ara.